Чо? Спор. Again. Ghost don't die, Dwan. They come back. My killer one, a million, except. We always come back, Dwan. Yeah. Again. Life and love. Fuck. Hello, ayo, ngisaphila. Wena wangishiya and the valley by shit. Bathi mark shit, wena ngiyakuchit. Mina nguchilisi and if usaphila. Hello, ayo, spoke usaphila and the valley you were right to fana now angimthulanga ngithola ngono now. Hello, ayo, yalekha lo. I told you wait, I was ukulinda. Wena ufuna imali, malini ukuba nemali. Mani ngibali imali, ngamane ngidla imali namajita. Kuyafana, ngizophanda lenye imali namajita. Ngoba mbhalo namajita. Life is a bitch, zokhwela njengebeat. Ngidle njengebeef.
One day, ivili lizojika. One day, ivili lezi zizalo lizophela.
Ungapheli umoya Dwan, noma uphuke umoya ungafi. Phikelela uye phambili wafika dawo ubatshela iqiniso. Lintwana bengugqwala manzami nawo manje achithekile. Mazwami kuwo ntwana washo luthi. Izenzo zimizizing bulalela umuzi. Izenzo zimizwazing bulalela umuzi. Izenzo nemizamo yami akubonakali. Hello, hello, it's a new day. Wayizolo, wayizolo, namhlanje ngishisa izolo. I'm sorry if you bend, my love bengupenda. Manje uyadependa, sasiyo netalpia. Ngizogawa umpintshami, ithanda ubhontshisi. Makufika wena, I'm sorry kumele ngibaye. Ngisaba kwenza iphutha futhi. Hello, goodbye. I'm not a good guy, but I'm a good kisser. So kiss and say goodbye. You leave it there, you forgotten. Don't even come back. Don't even look back. Hello, hello, if you saphila. Hello, hello, if you saphila. Hello, goodbye. I'm not a good guy.
I'm not a good guy.
I'm not a good guy, but I'm a good kisser, so kiss and say goodbye. Hello, hello.
Hello, hello.
If you saphila.
If you saphila.
Hello, goodbye.
Hello, goodbye.
I'm not a good guy. XMazondi hip hop imcabangisa mina. XMazondi hip hop imcabangisa mina. Mangnaye bengalo MT mangimthasha. Igama lakho Tasha. Mangimthesha bengalo Mandozi inkalakatha. Mangimthesha bengalo Mandozi inkalakatha. The first thing imbona ngambhalele love song. Today ngiyamdamba ngambhalele this track.
XMazondi hip hop imcabangisa mina. XMazondi hip hop imcabangisa mina. Mangnaye bengalo MT mangimthasha. Igama lakho Tasha. Mangimthesha bengalo Mandozi inkalakatha. Mangimthesha bengalo Mandozi inkalakatha. The first thing imbona ngambhalele love song. Today ngiyamdamba ngambhalele this.
Spock.
HV Record.